Gachi, your godfather. Zi wanapenda kuburn.
Gachi B.
Joro mi joro. Hit song. Yo my baby jobo.
Hit song.
Alamba alamba.
Hit song.
Dampa kamoro.
Hit song.
Omi nai nai bele nilipe nisepe. Chibudi akatoa mbagala.
Hit song.
Nani kama mama, Kristani Bella. Juma nature hakuna kulala. Basi mwambie aje. Tetema. Sugar, sukari, lamba tena. Maisha na muziki wakasema. Sponsor ni achie mayo wangu.
DJ, DJ, Brimton. Ebu rudia iligoma kama ringtone. Ya ukucha, washa ma sing song. Basi fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Oya DJ, fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Unaripitiliwe
Onkonko na kitambi chawezana. Kaiye kota kama uwasama. Bola mide, tende motibana. Tamu wajanga, you my banana. Kama unachuki vami wani.
Wana unagere.
Tanasha na dona.
Wana unagere.
Babantu kuwa juu.
Wana unagere, gere, gere. Wana unagere.
Kanyage, uno. Chapa fimbo wasike miguno. Wa Jerusalemu wakasema. Kwani na waume
DJ, DJ, Brimton. Ebu rudia iligoma kama ringtone. Ya ukucha, washa ma sing song. Basi fanya unaripitiliwe.
Hit song. Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Oya DJ, fanya unaripitiliwe.
Hit song.
Fanya unaripitiliwe.
Hit song.